ngo ntangirane namwe ariko nabandi bose baza kubyifuza ndaza kubaye ijambo kuri ingingo imwe rukumbi ngira ngo tubare tuganiraho kuri mugoroba namagambo ya generali Mubaraka Muganga yavuze uyu munsi tariki ya mbere ku gicamunsi nyine aho yabwiraga yasozaga ibikorwa bya ARG abwira aba bana barescapés ba genocide ababwira ati nge sinumva ubushomeri kandi akazi gahari mu minsi ya vuba akazi kagiye kuboneka. Iyo message d'abord yo kubwira abana ngo intambara igiye kuba akazi kagiye kuboneka aba bana ntabwo bahisemo kuba abasirikare aba bana barescapés nako ni nabagabo kuko abenshi barakuze burya iyo urengeje imyaka 23 ntabwo ubukiri umwana ubu uri umusore kandi uri umugabo ntabwo numva ukuntu wababwira ngo akazi kagiye kuboneka barabashomeri ukababwira uti dutegereje yuko gusa intore zirushinambwe itubwira dutegereje ko atubwira ati go ahead ese twavuga yuko mu minsi 6 tugiye kwinjira muri bya bihe nyine bya genocide yakorewe abatutsi wambwira ngo ubu ni ubutumwa umuyobozi w'ingabo muri karere k'umujyi wa Kigali yaba atanga ihumure ku bantu aba bana bakomokamo cyangwa ku miryango yabo bagira ihumure bate kandi atangiye ababwira ko ya mateka bagiye kuyabasubizamo intambara igiye kuba kandi aribo ba mbere bazaza gufatwa bakajyana ku rugamba kugira ngo byumvikane neza mu matwi yanyu reka dutega amatwi amagambo ya generali Mubaraka Muganga none dutangiye tuganira kuri ingingo
ikintu cya mbere gituma twishimira tugahabwa iryo shema nuko dukora ibyo dukora nuko tubarengera ARG n'abandi banyarwanda bose ariko mwebwe muri impamvu yacu yo kubaho ku buryo umusirikare w'u Rwanda n'izindi nzego zishinzwe umutekano atakaza ubuzima arengera ARG nta gihombo ni nayo mpamvu umutoza uturuta intambwe twese atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukire aho profeseri wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometere tukabibarira kuri bote tukava hano tukageraho u Rwanda wakubye inshuro 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike muri make bavuga gusa ngo dutinzwa nuko atubwira ati ni mugende kandi yatubwira ngo nitugende abafite impamvu nizo mpamvu zo kurengera abanyarwanda no kwereka abari abasize bakoze ibidakorwa ko batakongera ngo babishobore babitinyuke ubundi rero nkuza kuvuga ngo mu bihugu biri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda ibindi bikarwanira umwanya usigaye kandi nabwo bahurwanira nabi bakaba baturwana ni mudutabare mudukize tukagenda twihuta tugashaka uwo twaba tutije nizo ngufu dufite kandi duhabwa namwe icyanteye ikibazo gusa ni uko dokiteri yavuze ngo hari abarangije akazi hano bashomereye kandi nzi ko atari ko byagombye wenda murashomereye kubera akanya gato kuko nta kiraka gihari ariko nge nifuzaga nk'ubu hakaboneka nk'ikiraka hano nta n'izindi ngabo natwara ni nayo mpamvu mubona hano nazanye umusirikare umwe gusa kandi ishinzwe umujyi wa Kigali n'iyi ntara yose ubundi nagomba kuba nabazanye bose ariko se nabazana bakajyayo nabazana kandi muhari ntibishoboka kuko ni mwebwe murahagije rwose kandi nababwire ko umutoza wacu yadutoreje neza abantu duhahira ku isoko aduhitiramo udukoni twiza dusobanutse ku buryo buri munyarwanda wese natuye tuvuka kubera yuko igihugu cyacu uburyo giteye igihugu kizengurutswe n'ibindi bihugu tutagenda uko bitekereza icyo dushobora kugenda gusa nuko yatubabwira ati ntimurengaho kugira ngo iyo ntambara rero ishoboke mu mateka y'u Rwanda ruratera ntirukore iki niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye ubushomeri rero ntabwo ni urw'akanya gatoya nagira ngo mvuge rero ko twashimye rwose kuba mwadutumiye kandi n'ikindi gihe cyose mutinda kubivuga gusa naho kuza byo ni inshingano icyakabiri Dr. yigeze kubivuga ati abo bantu bandi bashobora kuba bagitekereza nabi abagaragaraho ingengabitekerezo ya genocide bananiwe no kuvamwo bakabiheraho nk'ururondwe nge bariya sinjya mbatinda kuko mbafata nyine nk'ururondwe rwumiye ku ruhu ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo wakora gusa ni ukumusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze asigaje umuntu wagusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi yakora kuko anagutunze urutoki ubwo twebwe tuba tubonye ibiraka twe twashomereye ni nayo mabwiriza dufite nta yandi rwose birazwi uyu ngengabitekerezo uretse kwimanika agapfa cyangwa agaceceka abivuze ubyumva gucira wigendere kuko ni nko gushaka ngo kugweho gusa kugira ngo umukize rero akomeze kubaho tera ubutambwe wigendere kandi ujye imbere kuko niho twifuza imbere heza duharanira twese siko bimeze bariya ntacyo nta kiraka rwose twaba dushobora kugenda ahantu tukahikura hari uturwanisho 89 ukongeraho turiya tundi twose twagiye muratuzi tugera ku 11 hanyuma umuntu hano ngo yavuze ibi n'ibi ngo rwose wumve uhungabanye uramwihorera gusa ubundi barabanga nta ntari ribwa n'imbwa niyo mpamvu imbwa imotse intari iragenda ikavuga iti reka mbe ngiye namwe rero nuko tubafata muri intwari zitavugwa kuko muri zo nyine icyo ukora rero ni ukwigendera ukamwihorera akagwa aho yaguye kugira ngo rero niyo ntambara dukomeze tunayitegure tunigisha abo banyarwanda bagenzi bacu bashobora kuba bakifite ibitekerezo bitari biri byiza cyane muzi ko minisiteri yacu iteganya gahunda buri mwaka kandi bigendana n'iyanyu rwose ntibinasigana turangije uku kwezi kwa RGJ ubu mu kwa kane vuba ahangaha turatangira natwe ibikorwa byacu bya mewiki abo twitezeho rero ibyo twita umusada mu ngabo cyangwa support mu cyongereza ni mwebwe ndagira ngo iyo gahunda muzababambire kuba muturi hafi tugende tugerageze kwigisha abo bandi tubigishe mu bikorwa ku badafite ariko ibibafatira tubigishe mu bikorwa bya mewiki dufate ibiganiro tubaganirire niyo waza ukicara nk'uko gusa buryo isomo riba ryabonetse ntihazagira uvuga rero ngo ntacyo yashoboye gukora muri iyo gahunda ndagira ngo nsabe rwose muzabe muri benshi ni ame wiki kandi namwe muri part of the ame nizere ko ntawe uzabura cyane ko nta n'ikigwari kiba mu Rwanda n'ikigwari cyo mu Rwanda kiba kiruta baturanye nka 10 rwose niko bimeze kandi bisimba ivugira ubu murabizi u Rwanda rwo hambere mu kinyejana cya 12 nanze kubabwira byinshi kuko kamarade yavuze ngo mwese abarusha imyaka nawe nti noneho nge nimvuga barabandi umusaza kuko nanjye kamarade ndamurusha imyaka myinshi yari twiyo twiganira duhera muri icyo kinyejana cya 12 u Rwanda rwo hambere rubaho ruva kuri Gasabo rukagenda Rwanda uyu munsi twaba tugeze ku ntara ya Kangahe uriya muntu rwose ni intwari intara esheshatu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali na hehe n'isi kuko nitwe tugiye naho u Rwanda rugarukira naha handi hari umunyarwanda umwe ruba rwabaye u Rwanda kubera yuko hari utinyutse gushaka kumutunga urutoki kuko amuhoye ko ari umunyarwanda cyakira kanavuga ubwo cyaba cyabonetse ari byo byago tugira ntabajya biyenza gusa naho bagiye biyenza saba tubonye ibiraka mugiye musoma ntimugaheraho kuko hari abantu benshi bajya hariya bagasa nkaho bandika nkaho twe tudasoma kandi mu mwarize mugiye musoma munababwire muti igihugu cy'igihangange ku isi ni kimwe yari bibiri ni kimwe n'u Rwanda ibindi bikarwanira umwanya kandi ntabwo ari byo kuvuga by'urwenya barabibonye barabizi murakoze cyane.